Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Alkemisare Noga, Egypt, Leuro, October, Sapo, Yamde, Rimasilimaji, Chapan, and May, and join their Maison de la Presse, Bamako, Jetino, or Kabaruji, Yumarwegalo. Ba hande anda ka wattu made wote di ngatta leedi mi indi ka suudu ministre humnino kabaru ku e jeli nokko holliti wiide dido anniaji pametti le botuma modo bob anni landinaade ko noddir assise nationale fedde sedia wonde be kali tiagal ko neddo mabbo ri bayude leedi madindi be bi hamidou boli o don di barnelo mo hande be gonno e nodditaade dum jaati leedi madindi tan yaawiri be no golleje di wodi fandi fu yimbe la sapon keddiki le hen barmo be dunga di le hen tagal ko bombonde feeti nokko no dirte banyagara le on do wotto fuli lamu segurindi dum woni cercle nyono wiyama yimbe re hewbe goni be baawa yaade le nokko le don jiddo woyde deena go di wono no sembe kabaruji dum jogino do kiki da hande bi bismillah modon e hedaade mande wotteji di ngatale leedi meden di fa handen kay wattube kedjaaki do hen laamobe ko leeti wiide botu mawdo mo be anni wadde leedi ni ko bunudir assise nationale ko ton di do heejoji fu ngarta dadde so be kalano wotteji kan wadde leedi meden di be ko leeti wiide duube jeewan yalla hono yimbeele be kan windirede kasen leey wotteji di no kan wadder dum woni yubbo yimbe do yimbeele be kan wotade ba kebe famtare kedden Mamadou Samaseku
yewta gollo yubbo inde ngotobe da wundi hunchinede hore leedi di ngol yowi do gingul itugul inde be mbawa kasen wotoyde e windude wobbe njunibe wotoyde ardibe didon nokujidi hewbe nam mimsiti e ko kabaru odo golle hitane fuf humpita kan no haniri non ko non dun wonande pelle halnana en odo alhali mulam ko be tren son jati anditi ministre hagiter lam hulti wide e cagite odo golle o wottu lew december 2021 golle hesere hertande fuddan fana mudun no yufa hande hinade hebe njunibe wotoyde be e on wattu goto o ardibe ministre nda hulti wide hejo golle keso kabaru wuteji huncita hore le botumo do yawtagol leedi ndi sarta do nyandi nogo e gu yaadi nogo e jeegom liru december hitare 2021 michine wide hejo golle wakkat june o sarti subagol president e kanye député en wattu février e mars hitane 2022 ka ministre humaninde gollidal leedo godde politi non ana wara jonte yogaaji hande wide yamad o do wattu o bantine tabane yogabe bale politinkobe halnan en njeli yodido wattuji di tabe ede micito wiide nelabe onni ngarbe non bamko do iwdi nogo tati yari nogo ne lewru octobre ndardi non lam ko be transitionbe landinde wuteji di e dido wattuji sarta di gilandendi
kolliti wiide dum woni yubbo yimbe hono yimbe la hanbe wotare fa yotto ko noddata ravve ko imadraji mudum gaddnodi le lewru december yotta yade lewru juin hitane 2021 be bi ko yata yimbe ujinaji temede jeddome chapande jetton kanye binda le ko noddata ravve ko fa hande be do yimbe la ngatta ka le yubbo yimbe himbe la hanbe wotade be non fedde ne noddirta dum observatoire de kay hollitir wiide noddirani observatoire pour les elections et la bonne gouvernance le leedi ndi hollitir wiide be bidu lamo wala fu ko don anniaji mudo ko nayri bangal wadde wotiidi li hitane 2020 fa kebben famtade kebben kanko no dirte Ibrahim Sango ko sifi do hen do faccitango sitan sidibe
talki ujnaji temere jeddi e cefan e jetti wonko haane wadede le talguru humininu woti ngaji haandi wadede di gal talki yimbe ujnaji temere jeddi e cefan e jetti ben fu heba ka watta le talguru mawnu humininu woti ngaji di du torra mawdo hannen suni wala dum wiiti gon talguru gollal mudum ko fudda le go octobre yaade cefantade go december no talguru haane gollurdano e woti ngaji haandi wadede hitande 2020 warande suni yewi dum a tawan lam hakkune radio wonda e wadde imadaraji fu yalla woti ngaji ana wawa wade le hitane 2020 waro ko woni misali mudun imma daraji goddi ana wonde e wadede yalla be kaalla be kolutunde talki humintode woti ngaji waran wadede soni a jewi dun a tawan wala funa woti ngaji ni wadira le hitane 2020 ne sabu denan handen lam ana wonde wadde imma daraji yalla ana jutna lam hakkune radio
ni do kabaruji fo ma hedde do bem am ande to do page facebook kanyo compte twitter studio tamani holitindi wiide dum woni halude am mawdi kenyandi yowiki dow ko kanko neddo sediya o riba iwde leedi mali ndi hakkilaji mali kobbe ana pecci so wobbe kollitiido ko riba ko an haniri non wobbe do kollitiido lamu kobbe wala dum be kaani fewtude nyalo wande ko wembi yimbe wobbe leedi mali ndi yo wayde de na kanye ko nande mudum fa kebe famtar kebe Mamadou Samaseku
e wi dukke politika ko bakka biñi keita halaji yo dunno sifa golleji sabi idi golla do yimbe holliti wiide kabaru diplomasi leedi mali wala non fi kawere kure de fuf leedi amu nya wadete non
ne meddit pati haale wi ni leedi maniri mabbe laamu ngob mani en ana wonde e wadda haalaji butti nga gollal wala suna ƴeewi di haalaji gollengo han jukkunde yalla du ana heba huncude leedi yarde yeso
kanko dunke kabar politique Bokar Boukoum holliti wiide yo gonga haalaji dina hani gollede ka Bokar Jun o jamarande na dontani ko heewi wonande lamkoobe
si vous me dites
que suni a kalni yolbudo mi doman mi waddinta ko nyaamata suni a boy e lawol jikke makko tadjan suni a ƴeewi handen yima ana lamdo hudum fu won ko mali haaja sabdena deedere wala le leedni hore de gouvernement ko holliti di kabaruji yalla torraji leedni ana huncho gaakume muuyi handen yo hunchude torraji wondi le leedni ciagal mudun kaldal e kowral hedja jamaa
un problème d'incompréhension globale
be do dunke didon kabar politikaku fufu jabi wiide malinkobe be na hani munyude tafun yalla lamkobe na gullina halaji mabbe di
fedde sidiya wonde do hali tagal ko neddo mudo riba ko no dettida Hamidou Bouli be bi wattu jono leedi malindi yawtan sonado be anni nodditinde neddo mabbo wirfito iwde leedi malindi fa handen sa haleedi kanye wud leedi dum bubaybe kolitiw leedi do yontere bombojo pediti todde tonde ko yata yimbe la sappon keddiki le heno hewbe du kanye parmi tagal ko bombonde fedditi le lamu banyagar le region mopti fa handen le lamu nyonori ndu jamarde wawa yaade do yidi do fur do wayde denago Mamadou Sama Seku
yimbe jeddo gubal dana amasagu heddike ele fusugol bambore mobe jogi non no kambe e koy mabbe wadi albarkeñe noga jidilul octobre hakunde bayma e gundaka le circuit banyagara e wi sera fuji yimbe le hewbe wobbe dunno barmi on yalama goto o chauffeur jado lidi algérie goto heddike to kital ton wattu mo mobile mako ndari non jabbade yigare mobilaji minisma dum wadi to alkit e baleri ngalure kidal le kabaruji hebadi ton ka non gollirde nation jeune kay gundin lali ido kabaruji le lamu gaw to ansongoton julabe zarma en nayo leedi Niger tutabe non wattu lumo en delimen e fudode yonterande holitama masimbinama wonande ciutibe be lutama dun wiide dido bonandaji di yo yombite le seda fuji hebade ton di ngadbe dido bonandaji holiti wiide julabe be masimbin non yogabe e habotobe mabbe
fahande na mbirfitito leedi malindi kawtal ido bal ko yowi dow hono kabar bornaaki leedi meedi ndi dum wadan bamde noga e jeegom fa yotto noga e jetti lewru novembre ndu nokku no dirteedo palais de la culture Amadou Ampaté ba do bomako do farde gal do kawtal wadde kambe annibe landinade o do botu be diide yottinobe kabaruji be mbi citani kende ko yaata ujnaa joom bi adama kanye ngarta ton so kolli ton kabar bornaaki leedi meedi ndi no worri Mamadou Sama Seku
Munchande hore kadda leedi Mali woni fanda guubo de do nyalade dum won ko holliti Cheikh Oumar Sangare horejo fedde landinal Mali finu e bi mako hewi he intinama hika
imadraji hewdi wadama hollutunde wi yimbe lam on fu ana hani imadraji kulliko mu inte leedi medan barkana tawe mudum mene mili homa fu itta temede joy mene jango likkol ben mede mili beedude lenyon haben du e amen sabde kambe be won hakle ko hewi
pour magnifier les textiles
kanon Amadou Gindo horejo fedde gina ko holtiwide mali finu na wawi latade sababu deural hakune malinkobe jelibe kawral e hotagol jam
yalla homa fu ala milo yalla kan hi sama hen me holitinta me fume gotum so me fume bornekel kadule sifa gote du ana mo isanne le soudi bab meden ana wadda kawral hakune badi leedni e dejere
yalla l'unité a la paix
lam o bangal gulirre humaninde yirwere kadule finatawa bami adi fabade ngallo kawrtal dido bal nyaloma kadule leedi mali
en kala hono kabaru finatawa burdaabe kanye yoga e arabe wombe leedi meedi ni be no dirido albashabe bi so bami fa debbo mabbe yalti e dewgal be ngadan yambereji mawdi so be ngaddido yambereji mawdi du worbe hono kajjaabe bamde o do debbo futaati le o do nokku no holitirta widdu jomu yalti e dewgal hono dum wori nyalawma hando le finatawa mabbe fa kebe famtar kebden sita sidibe Abdoulaye Kassi
Kadija Walet Mohamed yo debbo mo dubum yata chafantati dewal makko arandara boni ga hannen on wada yembere makko sab dina on wara nadde dewal kessan
nyaanyo makko woni ko mo nili am hawri do galleji ameddi ala andudiri non dum lati ko hunde yafunde min fuddi halde hala kurtunoji memri yidi fina tawa amen o sanne sabe min welti e makko mede seyi e makko
dum wakkati teddudo sanne dum ko holliti wanti samage o holliti wi bonugol dewgal wala hono kuddi o holliti do an wanata de sabe lobbe to debbo mo dewgal mudum boni
do wakkati nyamakala en noddete mboma njima nyanduji beldu defe hokitire dur yimbe fu ana belti ana way hono dum julleni fet
o holliti wi di kulleji ana wa dogude le nukuje didi
le kawrital arandel abacha dum fa holla debbu o seram woni wala isudu dido belgol yimbe kumuni fa jonkay hebe andude gorko fu ndaworo mo wawi war on wawi hurtunade neddo godi ye
ko heemudun fu a tawan le degol ma didba wonko hollitita torraji fu ko hewtuma e hajileji maada habbunde debbo mo degol mudum boni du an hollitita daralgal debbo le fina tawa meden
rewbe kewbe worbe e dedo kawriti min bawa hisade dum jaati woni sababu majun jaati dum wadira e le fina tawa amen o
gasa yew hannen a tawan di kulleji ko heemudun ana da lallude le fina tawa men dum ngum mob meden holliti gabe du sabe mudun yo finugo meden hannden ngum ko waddata dum
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, et République tchèque et Union européenne.
Sekrab yelo ne lekire dujuto en jara nokko no dettodo kajolo be mi ko yata himbe le chapantaton lojabe wonbe le odo nokko kanye dewta yalla chawayto nyawsida wado odo golle fedde humnide kabar himbe lojabe wonbe tonbe kanye ngatulle imadraji lewru himme e yurmende wonduto e leedi meden bi Sekrab akanten kiki dande to kabaruji meden bi en bian dum fodo ma hebdudo do beme ame ande to so ngabbi do to ngadon www.residiotamani.org no noddimi do odo numero via mo mere mer 321 fande fande fi no kono andido no do e ser yotre meden de ana wodi wassalamu onno andirdon no yotre meden de alkamisare fuddo sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto toraji ngatteede fewde e sukabe so wiyama jande ecole tan sukabe indama don jande ecole hitande 2021-2022 dum hani fuddude altinere waronde so lando jabi go o lewru novembre non lamu ko wombe leedi ndi kollitir wiide ka miccitene wiide ciudi ecole kewdi le wuddu leedi ndi kanyele sa haleedi ndi uddi wattu jono do wayde denago ko woni ton ko hono fuddi do golleji wori ciudi ecole di hono fuddi uddir le no tam dabare jara gonde fiyed le hen yella suka ben keba jaha janga ena fa keba famtar ngare kede ko min Abdoulaye Kassim pewno do hen
yewtere suka be mal
ko yata tuudi ecole chapande jenay e jegom udda ni lamu nyono o kanye e farako non sud academy wondo tondo hollitir wiide kanko itous ag mohammed iknan lamido academy to siguto o wi lamu hani waddi dido imadra jela tuudi ecole dian utte ton
do lati ke mi sitere mawne sanne ujunaji sappo e tati e temedere e chapande jiddi e didi sukol lekol mbono do yaara jangoya fu jande mudum deriki be do birgol mudum tiidi kasi no lamu o kany hanno tawede ana dari minni so tawi jam ane leedi miden bawi darade en ka so bone kay dum golle lamude kay hani imare darade yalla o do ala hali ana waylito
disposition
yoro so le raison sikaso yimbe la wombe tombe be bami anniaji wattu jononobe kani bamir sekira mabbe wombe leedi do nokkule fa jangina ciudi ecole gondi ton di be mbi ko yaata uynaaji jettom suka kani woni ko heba yaade ton l'ecole rawani tiagal ko ciudi ecole di udda li lamu bura kani kumbiya ko yaata ciudi ecole chapande nay e jeegom udda ton Mamadou Berté kanko lami kap yoroso kedden ko sifido hen
be meden gondi e golle meden golido yimbe gombe din don nokkuji be jaati sabbi min puddi fe bamude janginobe lekule din don nokkuji min kebe yimbe do mbibe an bay faabade min fa jangina ben on kambe janginde be buradu ana anni wadde hono ko minen min gatta joni ko
menakali sahal leedi ndi ko yaata ciudi ecole temedere e chapande jena e jetti gon ton chapande jetti jetti di fu uddi ka mbi e joggi gikelobbo non kanko lamir academy menaka mo no dirta Amadou Sidi Maiga o hollitiri wiide
do gonde hande hande do jaati li kap menaka o ecole ngaji temedere e chapande jena e jetti woni don chapande jetti jetti di ka fu uddi hande temedere e nogay tan woni ko jande lekul hedi wadede mu min puddi golle du pabatobe amen UNICEF mi den gondi e fiide dabere hono jeebe din do ecole ngaji ana bama yimbe wobbe kasin janginobe lekul pati jande suka ne daro falaba
mettitede wiide ecole nena hani utted le ko warta ko le leedi meden di ciudi ecole gondi e jeyallamu kane di ngala e jeyallamu fa yotto do golleji janginte fan hani uttede do kadi sen kikida hande do yowtere medde yowindi do sukabe de yonji jeddire worore wassalam
yowtere sukabe man fu wonno